nga tujukira urade wa mkene nyamonsi yona omudumizi wa polisi mugwanga basi ya kagaba ayonge doku katiliza irano kalati na bantu babele begendeleza ategeza nti obutebe nkevu buku ataganira wamo nebi obulamu tinorwecha bantu walamu bateke doku vera abalamu obulungi atenga bekula kuranya doku tebengeza obulungi kwanga abasabe okubeera bempisa nga bewala ebikolwa ebiyinza okuvaamu okukwatibwa n'okusaasaanya akawuka akaleeta mukenenya.
And maybe let me also use this opportunity to, because I think it is part of my duty also, what they say, protect life and property. And today happens to be the 1st of December, World AIDS Day. And this is to remind ourselves about the scourge of AIDS. It is real, and I would wish all of us, including myself, we remain disciplined and ensure we follow the requisite protocols around the protection against that scourge.
Oruvanyu la Uganda okwegata ku nsi yonokuza n'okwefumitiriza ku lunaku lwa siriimu abasaba abanoonyereza ku bulwadde bwa mukenenya balaza okutya olw'omuwendo gw'abaana abawala abali wakati w'emyaka 15 okutuukira ddala ku myaka 25 abongedde okufuna obulwadde buno. Dr. Ivan Kigondo, omu ku bannassaayansi abakugu mu kunoonyereza ku kawuka ka mukenenya mu kitongole ekya gavumenti ekya Joint Clinical Research Center, ategeeza nti omuwendo ogw'abawala abata abafuna obulwadde gweyongedde okulinnya era nga gulinnya buli olukya nga kino kyongedde okubeeraliikiriza. Ategeeza nti singa abasajja abalina obulwadde be basinga okusendasenda abaana abawala okugwa mu mukwano nga babasuubiza ensimbi n'ebintu ebirala eby'ebbeeyi omuli amasimu n'emmotoka olwo bangi ne bamaliriza nga bafunye obulwadde.
Abo abaana abakyala abo bakyalina obuzibu nti nno obulwadde bukyabatambulira mu nnyo ate era nga bakozesebwa nnyo abaami, so abaami abo bayambako okwongera okutambuza buno obulwadde. Kakati abawala bano abato babeera nga bakatandika okwetereeza nga tebanaba kubeera oba kufuna bugumivu nandikiise mu byobulamu bwabwe. Baba n'ebyetaago bingi, baba ne ssente zebeetaaga ebyokwegomba, yes, then babeerako ate n'abantu abalina ssente oba abasajja batera nnyo okubagenderera ennyo kubanga babeera bakyali bawala balungi balina amaanyi bakyalina obusobozi okukola ebintu bingi. Abasajja babeegwaniza